Dachimsafi.com.
We mushizo utawaua.
Crap.
Deep blue, one. Touch.
Kwani wewe nani?
Wewe ni chama gani? Hapa tupo gang au wewe ni konde gang?
Kwani wewe nani?
Unapenda miziki hii, maskani hii au wewe ni WCB?
Wewe wana.
Tupo maskani tunachoma. Susi vitu unanijua sana eh. Umetumwa eh. Informa. Ulifos kunijua ndo ushenijua ila misije kujua.
Kwani wewe nani?
Watoto wengi nimekuza, wengine wamekuwa kadhalika. Mana misi lekali nanijua, kwani wewe mi unanijua. Taka watoto maskani wakiniona wanatoka mita.
Should we pop? Send you should we lost? Since you know we dot, shout to we chuck. Bridge come and bitch, and I just set to the set. Swamp be my dad, swamp be my cock. Now I'm be a kill, I'm to left your kufanya. Now I'm be a baba bola, let you run a mama. Now I'm be a mama bola, name kusa mwana. Now I'm be a killer, sell and I support you wanna. Africa, Ghana, Nigeria, Zama. Burundi, Kenya, Zambia, Unyama. Swamp be my tooth, such a nippy chupi. When the moja monotone, send the jam I'm looking. Chama moja monotone, so come so a bitch. Wakitambo sis, watu wapya sis. Waka kila hengwa Mungu bariki. Bili ya kumbati nyuma wabishi. Bili ya kamanda piga saruki. Ufati ilefo wa ufiki. Udaki ilefo wa ushiki. JJ wa WBC wa bishi classic. Meja kutacha magari. Si wenyewe hatu jisiki kwenye londi hii. Wasiweke weke ndani. JJ wa WBC wa bishi classic. Meja kutacha magari. Si wenyewe hatu jisiki kwenye londi hii. Wasiweke weke ndani. Kulifons kunijua ndo ushanijua ila misija kujua. Watoto wangine mekusa, wangine wamekua kasarika. Mana misa nekari nanijua, kwani wewe mi unanijua. Hata watoto maskani wakiniona wanatoka mita. Kuchanisa, kuja.
Crap.
Africa, some to mousy. I check up at your panel gear. I form a bitchy classic. Do my V, jumpy. Anakubari sana isa dansa. Anakubari sana wakumanda babake na mari. Where the fame went go?
Aji wala ji kankala. Ji make us again. Waso.
Kwani wewe nani?
Wiso. Iso.
Kwani wewe nani?
Yamini kwamba niko na mwanangu Tibwai. Where DJ yours? Sahol Asumani Naomi kichia akili kaza. Na shifle kama shifter.
Wesa dansa.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.